So take all the glory, Jesus. You deserve it all, Father God Almighty. We are here to honor you, to praise you, to magnify. So take all of your glory, honor and praise unto you, for you are worthy to be praised, Son of God. So take all of your glory, Jesus, honor and praise unto you, for you are worthy to be praised, Son of God. Can I get witness tonight? Take all of, call on your glory, honor and praise, for you are worthy. Come again, all over the room. Take all of your glory, honor and praise, praise unto you, for you are worthy. Son of God. Can you try it with your voices? Chukua utukufu wako, chukua utukufu wako, heshima mamlaka ni zako, umeinuliwa. Father, you say you are glorifying the house of your glory. This is your time. This is your time. Glorify the house of your glory in Tanzania. comes from fellowship to call to the purple. Vai raishi, Johnny Ponda Matupuri, o chukoto kufuako. Tanzania yote ijawe, na utukufuako. Tanzania yote ijawe, na utukufuako baba. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Mzee ameshuka kuchukua utukufu wako. Si animane izika eshete kita. Mimi ni nani nisilale uweponi mwako. Ahadi zako ni kweli. Nami nasimama kama Ibrahim. Ninavisema vile vitu ambavyo havikuwapo kana kwamba vilitokea. Zeti kata Shene mokanda. Nami Mungu kwa imani Zanie kishe Shanomo shakata Shetiki na maoje Shanama okanda. Nina declare uponyaji kwa inausha mawe mekuja ikikutumainie kwa Ramomo Satiki Sitamanerebo Shata Sinamama Shiketina Shani Mama O Shata Shikitika Sanemomo Shata Kaya. Come on, come on, come on, come on. Hatuna mission nyingine.